DJ Safi.com.
Oya DJ vipi, mbona unakata mzuka? Gonga ngoma kali watu wanataka kuruka. Oye Mr. DJ, mbona unapunguza utamu? Gonga ngoma leo nataka nimbambie binamu.
Wanaume, 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 tunafanya vitendo tu wanaume, wanaume. Yani bora tufilisike, waenjoy warembo.
Nani?
I just come to mbae.
Hizo stress za kudai wa kodi uko nyumbani, ziweke mbali kisha upige hodi umundani. Ayo mawazo ya kuachwa na bebe yako, yaweke mbali kwenye klabu je peke yako. Jamani chonde chonde na meza ya bia, pombe yangu ipo nusu kimwaga utanilipia. Oya chonde chonde, stare kugaramia. Ukija klabu bila hela ukutani utashikiria. Udugu kiuno icho kakupa mama, tikisa moja moja masponsa waone nyama. Nanyi mabisho acheni kushika tama, kimtongoza demu wa mtu juwe zolawama. Nando sisi
wanaume, 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 tunafanya vitendo tu wanaume, wanaume. Yani bora tufilisike, waenjoy warembo.
Oya bidada vipi, mbona umejinamia? Kama hesabu waipandia, giza ntakuripia. Shida nyingi mikosi wote tunaipitia, wenyonga kone vibabu mida mida utadangia.
Sambona umeka ina mainuka, funga kibwe bwengia katicheza kwa mizuka. Majuma anaruka zena kabinuka. Oya wanangu mkikosa danga twende nikimboka.
Udugu kiunoicho kakupa mama, tikisa moja moja masponsa waone nyama. Nanyi mabisho acheni kushika tama, kimtongoza demu wa mtu juwe zolawama.
Nando sisi
wanaume, wanaume,
wanaume,
wanaume,
wanaume,
wanaume,
tunafanya vitendo tu wanaume,
wanaume,
wanaume. Yani bora tufilisike, waenjoy warembo.
Ayeyo
atukutukutu atukutaki, we kama una pesa usiondoke na sisi. Atukutukutu atukutaki, we kama una kitu usiondoke na sisi. Basi sugea mbele mbele, sugea mbele mbele, kwanza sugea mbele mbele, sugea mbele mbele, basi sugea mbele mbele. Sugea mbele mbele, kwanza sugea mbele mbele, sugea mbele mbele.
Ndo mimi weo nakubali wanangu kimbiji kidaga mpaka kwa chale. Awe laisi wa wazito mpendu, watoto wakipanga bila unyama. Awe kuba laisi wa kidaga, the big boss Milan na JMC the gang gang. I respect him tumba dim tumba ada.
Bye.